Na unanichia suko hivu. You know what it is. Sizijali kahuni pendi. Ngori yangu ni kukua pretender. Utakuwa fana wangu wadi siku ntapenda.
Ivo ivo
Isidoba ili diz. Ali nikaribia karibu ni mwaribu sura. Akakimbia unenda kusupport nisa. Anakuibia akikosa za madawa tutamchangia. Ngori ni bigi, mwenye ngori ni mjinga. Nikikuangalia nasikia kukupiga. I thought you are a fool but you are bigger, nigga. Pick me what for it, slap and dance for it. So you see a girl, she see down party. Pick me what for it, slap and dance for it.
So you see a girl,
she see down party. Pick me what for it, slap and dance for it. So you see a girl, she see down party. Pick me what for it, slap and dance for it. She see down party. But oh my beast, tabia is the East Blue boy. Amejitambua akunje fist. Boy, haija waka fiti jichapaka grease. Chengerere na chingri na shika the same. B-boy, beef, tunaichoma kama cannabis. MR, amelia nika kojing, amedis. Mavi, umefunikia nywele ama akili. Fully six zako tunakuchimbia sini. Real military, ini real militia. We na play no games, isi mini militia. We are my daddy, messenger message kisha fika. Usdani zonyororo za kosna eza nitisha. Hadi ukwe maftani ya jeseti unanilisha. Ya serikali ni hakina yetu ni kuwakikisha. Tumelipisha na tumewabakisha. MVD never die. Mbokinia never die. Aha aha. Yo 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 yo.